Mangase kuthiwe yapheli imali ngabuzo thuthatha
ngibuzo nginombuzo nginombuzo
mina nginombuzo tali
ngibuzo
Mangase kuthiwe yapheli imali ngabuzo thuthatha
ngibuzo nginombuzo nginombuzo
mina ngombuzo ngombuzo Nginombuzo
ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Ha mina ngombuzo ngombuzo
Nginombuzo
ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami I ain't trying to be bitter But itali impilo ngeke wayipredicta Kyabanda ngithenge lihika Ufuna ukuthavela ngikuzame divisa I ain't trying to be bitter But itali impilo ngeke wayipredicta Ita ifisa ukuyazi kukuthi uzoba khona yini mase ngidinga Ita ngiyazi umculo nje kuphela
Abukho kunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngingakhala inguwe
Into ngiyazi umculo nje kuphela
Abukho kunye
Mangase konke lokhu kuthiwa kuyaphela
Ngingakhala inguwe
Ha mina ngombuzo, ngombuzo Nginombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Ha mina ngombuzo, ngombuzo
Nginombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Mina nginombuzo
Ngicela
ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso Ngifuna impendulo
Pendula
Ngabuthanda mina noma izinto enazo Tshele uhlukile noma ufanana Bonke bandlalile mengithandana Ingakho ngibuza lokho afuna ufanena Mina nginombuzo Ngicela ungibuke emehlweni ungitshele neqiniso Ngifuna impendulo
Pendula
Ngabuthanda mina noma izinto enazo Tshele uhlukile noma ufanana Bonke bandlalile mengithandana Ingakho ngibuza lokho afuna ufanena
Ha mina ngombuzo, ngombuzo
Nginombuzo Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Ha mina ngombuzo, ngombuzo
Nginombuzo
Ukuthanda mina noma uthandi imali yami Pendula tali ngeke ngoshe isikhathi sami
Awu, 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 awu Awu, 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 awu Awu, 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 awu Awu, 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 awu
More vibes at NigerFavorite.com.